CKMusicPromos.com.
Sounds profession. Toms on the beat.
G-Boy UVJ. Hail Young G.
Sinigan kale so, baby. Muziwa tipa saiti besuri po. Baby, nkala pansi be think about it. Ndiwe weka nikonda don't doubt it. Don't fight me be let's fight it. Ilete kuno problem let's mavela lonely. Ngasuri po bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe. Nimambela lonely. Ngasuri po bebe. Nimambela chikatiane.
Nifepilu ya hao noti kuno nivyalisa. Sometime baby na wani nyandisa. Nichezeze uvata na kona kulikwa nisa. Ine ni kukonda cha baby boo. I think about you in everything I do. Au siyo bulu tunavutuanga. Kiwe na fela gelo na ya kona kunipanga. Baba muvali kutina ni chile siombela. Kakulize ucheza kaufela na rumela. Ila tola hao kiliseli inge kendo. Kakuli na libalanga na ikile manyanga.
Nimambela londi. Ngasuri po bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe. Nimambela loni. Ngasuri po bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe. Nipempa unikwini nileko. Osa enda bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe. Nipempa unikwini nileko. Osa enda bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe.
G-Boy UVJ. Never give up. Waziva baby girl. I'm bloody by your shine. Kapa nivulele kuti you a kinda like a sun. Ilato wanifamu nitokwela akuswan. Mwanako ya kuchisa wanitukis as a fan. Kupila kuhu siyo pilu ya kahaiko. Na petai pia hao wena ayo komon. Kuvani wena lifasi nilivona mona atili. Ilato la luna la fufa kufita ni kite. Ima life uchinchize kuzwa fela footage. Nege anikula wena wanitomela tumez. Usike wanisia baby uniswalelele. Kiwena ulinos yenili la metote.
Nimambela lonely. Ngasuri po bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe. Nimambela lonely. Ngasuri po bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe. Nipempa unikwini nileko. Osa enda bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe. Nipempa unikwini nileko. Osa enda bebe. Nimambela chikatiane unga uliko bebe.
CKMusicPromos.com.